nitaki penzi lako. Kwa sasa fanya maisha yako. Ujinga wako umekuwa chacho. Hey, you drain my life for my portion. Baby, apana, misikuwezi wala, I can't do what I do. Baby, apana, misikuwezi we, fanya life wazako. Baby, apana, I see you like cassava, kwani misina cassava. Baby, apana, my love for you, never down, never down. Ivo, ivo, oh baby, ivo, ivo. Umeishindo city kwa jama, acha ni dance tu kwa fula. Mikato yako mime nichosha. Ivo, ivo, oh baby, ivo, ivo. Ulini nyimu siku kitaka, hata kwa goti bado likata. Nilina baila bado nisanya. Sitaki, sitaki nenda, hato kisemu tanipa. Penzi gani limechazwa ukatiri, umeva maski ninja. Oh oh, acha ni dance, dance, dance. Wewe ni nooks na kupala hivyo. Nani upi kunaleta shali ni kuseme. Ujefunga na mama yako. Wewe ni nani upi pumoyo. Na utotuna liniambia papa, kambali na mapenzi ni boy. Wewe ya naumiza na ya nakatisha tama. Sitaki penzi lako, kwa sasa fanya maisha yako. Ujinga wako umekuwa chacho, chacho. Hey, you drain my life for my portion. Baby, apana, misikuwezi wala, I can't do what I do. Baby, apana, misikuwezi we, fanya life zako. Baby, apana, I see you like cassava, kwani misina cassava. Baby, apana, my love for you, never down, never down. Ivo, ivo, oh baby, ivo, ivo. Umeishindo city kwa jana, acha ni dance tu kwa fula. Mikato yako mime nichosha. Ivo, ivo, oh baby, ivo, ivo. Ulini nyimu siku kitaka, hata kwa goti bado likata. Nilina baila bado nisanya. Take your time, take your time. Baby, kafunjwa vema na wazazi wako. I don't wanna stand beside you, baby. You expire in my heart, oh. Wenenda, wenenda, baby. Mapenzi yako sio wewe, wewe. I decided to let you go. Ina mwenyewe ndi ulianza. Itu kufika kilele cha show. Oh, the type of love I never see before. Staki penzi lako, kwa sasa fanya maisha yako. Ujinga wako umekuwa chacho. Hey, you drain my life for my portion. Baby, apana, misikuwezi wala, I can't do what I do. Baby, apana, misikuwezi we, fanya life zako. Baby, apana, I see you like cassava, kwani misina cassava. Baby, apana, my love for you, never down, never down. Ivo, ivo, oh baby, ivo, ivo. Umeishindo city kwa jana, acha ni dance tu kwa fula. Mikato yako mime nichosha. Ivo, ivo, oh baby, ivo, ivo. Ulini nyimu siku kitaka, hata kwa goti bado likata. Nilimba baila bado nisanya.